Bye bye na watu wote wananishanga oh my my na sijui nikushukuru vipi why lie uninaomba oh mimuoga na sina hoja nitakungoja oh ninaomba oh mimuoga na sina hoja nitakungoja
nieleze nieleze mbona why why oh nieleze nataka kujua why why nieleze nieleze mbona why why oh nieleze nataka kujua why why nieleze nieleze mbona why why oh nieleze nataka kujua why why nieleze nieleze mbona why why oh nieleze nataka kujua why why
hii maisha tunayoishi imejawa na shida hujui utafanya nini kiamini Mola atakupa riziki mimi nimeamua kwake nitajizatiti amenikomboa yeah amenikomboa amenikomboa yeah ni Yesu amejua amenikomboa.